imigobo nemingcili ukunamkela kwinkqubo yokuqala ngqi yengoma zaselwandle. Olu sasazo shicilelo luza luziziqendu eziliqela, luvuka kumavukazi asetsitsa, lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi, libubutha unxweme lomntlampuma wempuma koloni ukuyonqandwa zindaba zasenquza. Ngoko ke, hamba nam ukuhle ngezana, sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwane boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila kulo. Kwezi ziqendu zale nkqubo yengoma zaselwandle, siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye nolwazi oluphilisayo oluphila ezingomeni nakumabali. Uhambo lwethu luqala kuGatyane, idolotshanana yamaXhosa akwaGcaleka, kude kufuphi neQunu, iDutywa neGcuwa. Kulapho siqala khona ukuva banzi ngobunzulu bolwandle, amachweba nezingqa adibana kuzo elisweni lenyama nasemoyeni. Siye sathamsanqeleka kukudlana indlebe namagqirha esiXhosa esecacisela ukuba ulwandle namanzi alo adlala indima enkulu nenzulu kulwazi lwamaXhosa.
Mna ndingumkhwane uSigahla umwelase ungwekazi ndingwakwazuka andinawude ndiye kuzo zonke izithakazelo esi. Ndizalelwa apha, notata uzalelwa apha. Ndikhula singabantwana sihambe lwandle silumkiswa ngokuthi singenzakali. Olunye ulwazi lwam besiye sixelelwe uba emaxesheni amaninzi simele kukuya elwandle ngoba siwathatha amanzi olwandle sihlambe ngawo kuba akhupha amashwa. Indlela ebesixelelwa ngayo sikhula leyo.
Igama lam ndingunovulile elalapha endlini, ndingumamngwevu zokhuthulu. Ulwazi lam bake ndikhuka izangoma kakhulu ekhaya, kunezangoma kakhulu ekhaya oosister bam, nezingoma bendizenza apha. Umntu osisangoma unengoma yakhe ayibonisa emathongweni nendlela athwasa ngayo, athwase ngolwandle, athwase ngolwandle omnye athwase ngehlathi. Ulwazi ke lam kelele ntoba aba abathwasi ngeendidi ezifanayo abantu abasekhaya ke bathwasa ngolwandle. Ingoma yakhe ke yofika ke idibaniselana nale ndlela athwasa ngayo nokude abe uyokwenzelwa imfukamo phaa phezu kolwandle, balale apho kuvunywa ke ezangoma.
Intwaso linqanaba lobomi elululwa ngabantu abathile abachongelwe ukuphilisa nokunyanga. Bachongwa emaphupheni yiminyanya yabo ngobizo lwengoma. Njengoko ecacisa owasetyhini obethetha apha, iminyanya ivuka ngalowo imchongileyo kwinkqubo ebizwa ngokuba yimvuma kufa. Maxa wambi lo mcimbi uquka ukusetyenziswa kwendalo nolwandle ukumemelela iminyanya nokuhlambulula ithwasa. Ulwandle luye lubonakalise xa ithwasa lamkelwe yiminyanya namagqirha alikhaphileyo. Angqine athi icamako livumile. Kwa izinto ezikhwangqisayo adlula kuzo amagqirha ezifana nokuhambela abantu abadala phantsi kwamanzi. Nangona unintsi lwamagqirha engene emanzini ngamaphupha, bakhona abangene emanzini ngomzimba, badibana namadala phantsi kweziziba, imilambo namalwandle.
Ndingakhe ngesilungu ndikhontole lozalo ndinguzame isidukujama usitshato ufakade cungu ngalo kanti yenzeka kuyana noba ukumntu utshonelwa nje okanye mna nje kodwa funeka ukhala xa ebiziwe kungathi ubiziwe afuneka ukhala ke funane buye ke ngoku nilinde uzawuvela ngelo mini abantu baphaphaya emlanjeni kukho imisi kukho abantu de ngenxesha uyika xa ngoba amehlo akho amehlo wabo angqamana wakho xa bevile unala lati yomavela bafana bajonge phantsi ngenxesha la mntu avele phaa efake intsimbi yonke egqityile efuneka ke ngokunina nimthathe niyomthatha nithathe nifuna ibhokhwe niye naye kulaa ndawo niye kumthatha nimsaphi niye kumxela ke ngoku nimsaphi nimsekhayeni ekhayeni kulaa kuzawufuka amkele khona nguyo ke ngoku ozawufuka nixelele into yoba phaya ndizawube selizibona ngoku into zenziwayo uzawufuka nixelele ke ngokunina uyitsalwa yonke into ezayenza efuna niyenze ngaphezulu nenze loo nto kuthiwa yiwe
ndinalo nje linye ibala nendibulibala likagogo wam eqoma nabo bazolazi ozala umakhulu ozala utata naye owemka aphelwandle ambu iveki yonke umambodo owemka iveki yonke aphelwandle asiyonto ke sithi into engazange yenzeke thende yenzekile owemka iveki yonke wawuphuma sekuphele iveki kugcwebe apha kude waphuma besho kumbashi waphuma yasaphila injalo nje waphila ubomi obude de abonakala ubomi bakhe buthanda ukudlula nabanye abantu ndizama ukuthi yinto ekhoyo ke leyo kodwa ke andithithi uba wena igqirhezanga
lubanzi lunzulile luyaphila lunamandla luyaphucula kwaye luyahlola yiloo nto lusetyenziswa kwimicimbi eliqela yokholo nenkcubeko. Abantu bakugatyane bakholelwa ekubeni ulwandle lubaqhagamishelanisa nomdali. Maxawumbi abantu xa bebethwa zimbalela kwesi sithili bayaqukana baqokelelane bayocela imvula elwandle.
Xa ukwisiganeko sembalela kulapho sikholelwa khona kakhulu kuba unxiba into zesintu kuba unxiba izinto zeChristianity mandibeke ngolo hlobo whatever loo nto umntu uyinxibayo kuye wonke umntu ikomkhulu libize abantu lithi ke ngoku niyayibona nayo imbalela amanzi asinawo inkomo ziyafa imfuyo iyafa ntontoni yonke into makuyiwe ke ngoku kumntu wonke kuyocelwa ke ngoku into yokuthi masiphiwe ke ngoku imvula
asifika kubalela kungakamanzi sifika sithi siyakhala asinamanzi ube kungekho amanzi lawo hlaba ubuso sizowucela bethu sincedeni siyafa imfuyo iyafa nathi siyagula ngoba ungagula uba amanzi ayintini ma ungekho amanzi ayikho into noyezo siceleke sithi ngenxesha uba sikhawuleze basiva basisizela sithi sibuya pha sibuya sesimanzi siyakhonako sitheni sifiwe siphinde ke ngoku sabe inethile imvula sabona amanzi akhona siphinde siye kulaa ndawo siyawuthi enkosi siyakulela kuba sithe sawulila kuni nasiva.
Ixesha lethu kugatyane lifikelele esiphelweni ngoko ke masicabangeni ngezifundo zokudlelana nolwandle kubantu abahlala ngasenxwemeni kolu luntu ulwandle yindawo yokuqabela amanqanaba obomi afana nentwaso kulapho kufunyanwa khona impendulo apho kwenziwa khona ubuqi ikwayindawo yokuthandazela nokuphehlelela amakholwa ngobhaptizo. Elandelayo sehla ngomsinga namaza ukuyogaleleka kwisithili saseHamburg. Kulapho sizofunda ngobunzulu bexabiso lolwandle kulwazi nokuphila kwamaXhosa enyameni nasemphefumlweni. Ungashiyeki kolo hambo xa siyocula ingoma zaselwandle. Thank you.
series is an ILAM product and funded by the One Ocean Hub. The production was led by Kuhle Ngozana and sound by Elijah Madiba. I'm Bodina McConaughey. Search for Songs of the Ocean on any of your favorite podcast platforms.